This interview highlight package is brought to you by Sowetan Live.
What I feel at the moment, she's not okay. She's still in pain. Kausani, she'll be going back to the hospital. So we don't know what the process it'll be because we're really strong. Because now the bullet is still stuck on her face. So tomorrow she'll be seeing the doctors, esibhedlela nase emihlweni futhi. Yeah, she can't eat, she can't do anything. Yeah, nale mohara uba on Wednesday, as ahlalu sitha on the news, like that thing hi is a hala nase mohara mole. Well, I understand. Nase ka mohara mole e etsa hese fela mo strateng ntho eo a feta a le hona mohara uba a ntho eo e etsa hala. So ntho a e utlwileng fela o utlwile fela like di-bullet, like wa understand, nona le di-bullet all over, and then she just had like shot la bareke eng mo lihlong le mo ntshong ena, and then that's where I thotseng thuso mo community ya mo Pimville. Yeah, ke bona ba ileng ba mo thusa a gona ya sepetlele na le on the other. Yeah, but not the ones that by the she sitting. No, not those ones, the other one. Yeah. Baratile o 27, she's a teacher. Yes, a grade 8 teacher. Baratile ke ngwana o bubbly haholo. Baratile ke ngwana o tsebang lentswe la Modimo. Yeah, ke ngwana o leng hore lentswe la Modimo wa letseba haholo. Yeah. Ke thabile haholo hore kereke ya rona, dikereke kaofela, community kaofela, ho tswa dipolekeng tse fapafapaneng ba re tshegeditse as a family. We're not okay with the incident as a hitting. Yeah, we're not okay at all. Yeah, ho thata o swaka, ho thata haholo, ho thata ha re robale since Wednesday, you know. Yeah, yona ntho eo ha re robale ntse re tsamaya di doctor, at least just fela hore re thole something e ka isang e ka re kamang. Yeah, she's still in pain. O tlile ko ntlong na lo tshakela friend, so the incident yetsa yetse hona ka montle ka mo nna satle mo moleng ne a feta. So ha feta mo mamaponya ba thotse e le hore that incident ya etsahala. So ha re hlalosetsa watcho hore like she thought hore maybe ke batho ba protestang mo strateng, so kanti sa ba se ba approach, that's when driver a realize or no ke this incident thotse se etsahalang tsena wa bona.
Take a breath, take your time, excuse me. So,
so ka nako eo because ha hlalosa hore ba utlwile fela dithunya le that e-hailing driver because ne ba sa tsebile bona gore ba etsahalang. So itse ha tlo check ha se a phapham ke gona a bonang gore no batho ba ba hwa lwaniwa mona wa bona, and then e be le gore bullet e moshapa mo sefatlhegong, and then e nngwe go tshwa gore moshapile mo lefong because was this the eyelid ipahami, and then the retinal itabuhile ka mohare. So Kausani o tlotsa maya a loetsa the operation. Yeah, so we're not sure hore Hosani like o tlo ya for yona bullet ena kapa o tlo ya for e ya leso. Yeah, ba ile ba mo stitcher on Thursday. Yeah, she got stitched on Thursday. E-hailing driver ka nako eo who won it o swakane abuti o ke garing re lebohela botho ba hae because ha ne ile motho o mo nkabe a tsamaile a mo siya jwalo o kgonne ho kgutla a tlo monka le mogotsi wa hae ba mo isa sepetlele. Yeah, so le yena abuti o wa e-hailing ntse re mo leboha le ka jeko hobane ha se ba bangata ba ne ba ka etsa ntho eo. Ha se ba bangata ne ba ka etsa ntho eo.
For more, head on over to iono.fm, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you choose to get your podcasts. You can also follow us on all our social media platforms at Sowetan Live.